ukijikubali mwenyewe, ukijikubali watu watakukubali. Ukijikataa watu wanakukataa. Ukijishusha tunakushusha. Ukijipunguza watu wanakupunguza. Ukijikubali naye watakukubali. Ona kwanza mimi jinsi nivonga, pamba zangu kali zote nizova. Hapa kitani watu wananishangaa. Ninavyojikubali mimi, nimepoa, 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 nimedamsh, 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 nimepoa, 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 nimedamsh, 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 nimepoa, 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 nimepoa poa, nimedamshi. Najikubali mimi sijishushi. Muli nao, shepu nao. Nikivaa kitu kinanipendeza. Wananitaenga, minapendeza paka na mzidi nenga. Nenga, mnonipenda. Bijapu kwa wale wasonipenda. Waende zao. Ting ting ting, tikiting. Najikubali wala sijiogopi. Ting ting ting, tikiting. Najikubali wala sijiogopi. Nicho kijumpa kachini, navojiamini. Nimetupia pisikari wa mgeni. Chekijumpa kachini, ninavojiamini. Nimependeza mindotozi lao. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Nimedamsh, 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 nimedamsh. Nimepoa, 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 nimepoa. Oae, usije kinyonge. Vunja kabati, kavipi upendeze. Leo, leo, usije kizembe. Vunja kabati, mwanangu upendeze. Leo, usije kinyonge. Sisi wenzako, atupo kinyonge. Tumepoa, 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 tumepoa. Tumedamshi, 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 tumedamshi. Tumepoa, 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 tumepoa. Tumedamshi, 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 tumedamshi. Tumepoa, 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 tumepoa. Na ingoma kafanya pacheko. Unajua mini danger Tukiwa future music, future blandi. We meneja Eri Feni cha Kigamboni. Tajiri mtoto.